Kamenti ategezezza ng'omuwendo gw'abantu abaneetaba ku mukolo ogw'omukulembeze w'eggwanga ng'ayogerako eri eggwanga omulundi gwe ogugenda okusooka mu kisanja kino eky'omusanvu bwe gugenda okuba ogw'ekigero era nga abanaagwetabako bagenda kuba balondemu. Okwogera kw'omukulembeze kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwa June omwaka guno olw'ekirwadde ekya Ebola ekyabalukawo mu ggwanga erya DR Congo ng'enkuŋŋaana eziriko abantu abangi tezikyakkirizibwa. Omukolo guno gusuubirwa okubaako ababaka ba Paalamenti 12 kw'ossa n'abagenyi b'oyinza okubalira ku ngalo wabula ng'abantu abalala bonna bajja kuba tebakkiriziddwa. Kati bino bifulumidde mu kiwandiiko ekiteereddwako omukono ogwa kiraaka wa Paalamenti Adolf Mwesigye w'ategeereza nti kati abagenyi ababadde bayitiddwa ennaku ziri emabega basabiddwa okusigala gye babadde oba gye bawangaalira basobole okugoberera ebinaaba bigenda mu maaso e Kololo ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo.